Yo, Uncle Money Uganda, Omu Watts. Nakupenda sana mpenzi wangu, kutoka kwa roho yangu ndani. Yeah man. Ilikuwa siku, niliamka nyumbani, nilienda kazi, nitafute hela. Nilirudi nyumbani, sikumkuta mke wangu. Kila siku mimi naumia, mimi naumia, baby naumia. We mana kwenye za mkwano wali nize, miko mao mkwano nongamba. Wasala wabusazi mkwano nogenda, gasimanye na buzibu chibwe na kolamu. Jagalu manyebio kola vinu mnyamu, gato mutima gwange waguwa mbamu. Webitu se mkwano jagala kusonyiwe, na yate mkwano viganyi. Nabadendia uva mkwano gandhi mudabu, ninda vumurunji wato nga ingi deomu. Nasanyu senyo mkwano nimbuka, mazima baby nzo mponyeze naku. Nasamea winyo alikuwa na nichekelea, sababu mpenzi wangu amerudi nyumbani. Sasa kila siku mimi naumia, baby naumia. Hava yambala tugende mchibala, tulumia valia vavade vansikirira. Isanyulie nina lia mochi wagonja, mbukira waguru katininga janzi. Weita sombe vyo kunyonga voleta, biru yange zasa sula weita totia. Jagalo manyo woli mpulira bulungi, nebusiria mire mkwano mbera uu. Sasa na kuomba usiniumize roho yangu. Sasa kila siku